suite à Etmeo Sound.
Tabibu moyo wangu, uko uliko, I miss you. Kwanza ni chuma, taratibu we ni wangu, uko uliko, I miss you. Penzi letu compressor machine, sije kuizima. Nipandishe kio kanyake break, gali kazima. Hata na soga za misa mobek, umarufu wema. Kashikwa sila kungoa break, kashuka mlima. Ada, tulitunze pendo, sije badili, hata na menendo. Uwa mbali na wesi vipaye, ila ni atali. Litunze penzi lisije famio na majafali. Sitende msope, msope, jeze msope, 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 msope. Msope, msope, uliye msope, 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 msope. Napokuwa mbali, muombe baba, alete fungu mapema usije kubanwa. Mana unala, nakala, tunapitiaga, uvumilivu sawa ila siku ushaga. Kwangu uangazi, tuvuke ukuta. Mapenzi ya shilole ngumi ya sije tukuta. Bela ye, walangu tunda. Nile vizuri sije konda. Wangu we, we yangu nyumba. Nijenge mala, nisije yumba. Kina joti vipara, wakwe, unopenda kurara. Wakwe, kwa kirenda tarara. Ike buti wakalale, unanipa raha. Niwapo mimi nawe, napata raha. Nipata penzi lako, oh, penzi lako. Sitende msope, msope, jeze msope, 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 msope. Sitende msope. Sope, uliye msope, 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 msope.